Afternoon Drive Show di tlalemereti re boetse re kopane gape mo letsatsing la Friday, ba re ke la bohlaswa ba le tsebang gantle ke lele la Friday. Re boetse re kopane gape mo letsatsing leo la Friday, momamedi ga re thabeng mmogo, re tsamaye leeto lena mmogo. Dumelang san bonane age anda, hello, ke tshepa fela jalo gore le tsoile monate letsatsi la lona le ntse le tsamaya sentle. E re ke kope nako ya gao momamedi, ke dumedise ka mo dibakeng tse fapaneng, ke re fela dumelang senthumole, dumelang makosong, mahobi skral ke re ke a le dumedisa, phalane ke re le lona ke a le dumedisa, bapong tuelagte dumelang, murulei na mamaoto ke ntse ke re fela dumelang, bitekong ka foo dumelang, ee ke a le dumedisa, ke tshele mohokare ke re ke dumedisa, ke re Botswana ee ke na le lona ke re dumelang, ke a tseba gore le re mametse, ke tshele mohokare gape ke re Lesotho ee ke ntse ke re hao helele ke na le lona. O seke wa lebala gore thulaganyo ke ya gago ya di tla le meriti Afternoon Drive Show mo sealemoyeng sa gago sa Swanka Mzala Radio mo motseng wa Mabis Josi, are ke Mabis Krale. O seke wa lebala gore o bua le ena mona ke The Gold One Magauta Nalane, e ntse e le ena ngwanyana ole wa ko Figi Maralane ko Fixback a botsonki Haitobi. O seke wa lebala gore ke tsamaya le Mr.
Kipler. Re moeng ga tswa fa matsatsing la gompieno ke gare choose my kettle me nang chusa wena kare o re moeng go sharakada re gorogile tlhe ao banna a ke re go amogele motsatsing la gompieno re tsamaya mmao go a kere mme jalo ntle le tshenyonya nako makoloite re tlile go ka tsamaya jang motsatsing la gompieno e dire fela jalo metsotso e le mekae somele bone go tswa mo reng e le ya bone.
Mr. Kipler, mo letsatsing la ka sheko re bua ka ganki enana, re a tseba fela jalo gore le ka letsatsing la gosane re celebrate Afrika ka borwa, Afrika borwa lefatshe ka bophara South Africa re sebeleditsa re celebrate human rights yanong ke ditokelo tsa botho. Mr. Kipler, yanong a ko re jwetse wena gore na o le motho o re di-right tsa gago ke difeng,
wa di itse na
wena o itse di-right tsa gago, o le motho na kapa o phela fela.
Ene go ka itse wa lebelela wena makolete, batho ba le bantsi ba gatelelwa mo botshelong ka ntlha gore ga ba itse ditshwanelo tsa bone, ditoka tsa bone ga ba di itse. Go na le e nngwe ya mapodisa gore ga o tsengwa mo koloing o tshwerwe o tsengwa mo koloing ya mapodisa o tshwanetse ba go baya letsogo mo godimo ga tlhogo, ebe ba go gatelela ko tlase ba go balantsha jaana ee gore o sekebe wa thula koloi ga o tsena, ee e gatelela ditshwanelo tsa gago le yone eo ke dingwe tsa dilo tse e leng gore ga re ka di itse re le batho le ko sepetlele ga o tsena ko sepetlele go na le melao le melawane e leng gore e tsamaya le ditshwanelo tsa gago ka kakaretso gore ga o ntse sebaka se se kana-kana o tshwanetse wa kopa bona manager-a mme o ele tlhoko basweu ge go tliwa mo dintse tse di yana o tlo utlwa a nna 2 minutes nyana fela ba re can I see the manager ebe go nna re mosadi wa lekgwao ke wa sa nne setele ka gore rona setse re tloetse gore re itunna setele le ga re gatelelwa ditshwanelo tsa rona
jaanong
ba kgona gore fela jalo ba re tla motho a ba tsaya 3 hours o sala o ntse ebile e nngwe e ke batlang go go bolelela yone wena makoleta wa itse gore ke fe.
Mr. Kipler, re tlatla go bolelela yona ka ntle le go senya nako re ntse re gopola gore re tlo ya fela go ausi o ratile a re bolelele yena gore na mo letsatsing la kasheko o re tshwaretse sepane sefeng. Motšha o seke wa lebala gore lokisa pene le pampiri, ga o sena pene le pampiri o le mo tseleng tshwara founu ya gago fela jalo o recorde kapa o ka etsa gore o nne o searche o kgone go etsa le di-screenshot o utlwa gore na o se o ratile a re ntsang koo.
Dumelang, dumelang baretse ba Swanka Mzala Radio. Bua le ena mogaisi wa leneleng o Ratile aka Jama Royal ngwana wa ko Mabis Kraal. Ke dumedise fela Mr. Kipler le Makolete mo thulaganyong ya lona ya ditla le meriti. La itse gore ga go tsena nna yanong nna ke tsena ke lefatsa Spane. Yanong ga o le motšha or wena o batla Spane kopo tshware pene le pampiri go fetsa Spane. Tsa Spane ke itse ko bunch of se ba re we are hiring ba re join our team ga e le gore o batla joina team ya bona o ba Contact mo di number tsena 0639014735 ke WhatsApp number ya bona 0639014735. And then go Phoenix Recruitment ba ba batla di farm game lodge in Pilansburg. Go ya gore wena ga o le chef ba batla chef o dila ka dipitsa ba batla sommelier ba batla executive housekeeper ba batla a food and beverage manager
yeah
ba batla gape le maintenance manager ba batla a senior field guide assistant maintenance manager mme fela ga ba tlo apply o send the CV ya gago to info@phoenixrec.co.za ke tla ipeta gape info@phoenixrec.co.za tsiko go tsaka tsona gape Kita Northwest go Samanco vacancies ba ba batla metrology operator plant wena gala gore we di tse bo metrological engineering pibile pila metrology ke eng metrology ke part ba ba dilang ba ba tlhatswang di gold tse sa rona le di platinum tse tso rona le gore wena we di tse so seo o ka nna apply go Samanco bana le link fela ga o le motho a Facebook ka nna tsena mo Facebook page ya bona wa check a form ba batla also FFA practitioner costing ba batla a maintenance specialist electrical projects ba batla a maintenance specialist mechanical projects ba batla a maintenance superintendent projects and it's all like at 24 March
yeah
and gape ke go tsheletseng yona ke the daily coffee Yellowstone ne para ba batla a waiter minimum of 2 years ba batla kitchen staff minimum of 2 years experience barista ke bale ba retsetsang di cocktailing ena tsela tse di pink tse di blue tse di eng ba batla a minimum of 3 years and must be able to make great coffee ga le gore ba to apply ko teng send your CV to bongani@thedailygroup.africa or o ka nna e romela ko koketso@thedailygroup.africa ke tlo pheta gape bongani@thedailygroup.africa or koketso@thedailygroup.africa ke tsona fela tse ke le tshwaretseng tsona ka spani ke re fela
Bye
bye. Ngo ngo lo go na Mr. Kaplan re ngo ngo. O ka re bua le dikutu kutu nyana. O tlo ba go le te. Ka nne ke re go bolella yone. Antse re bua jalo ka di right hela ka karetso di tshwanelo. Wa itse re ka kwa America. Ga o ka re o rekisa.
Yeah.
E be nna khanya gore so se rekisang ga seyo. Total ga seyo. Ga o sa tswala rena le tokelo gore ka go bofellong ge re tsena ko mafatsheng tech shop go sna stoko ba sa ba notice ya gore ga gona skete ba ra khona re ka go sua e ya wa iphitlhela o re duela o gata ka kile ditshwanelo tsa rona re le di customer tsa gago ka gore ga ba re fa molaetsa ya no ka gore rona ka fa o khona re o re tsena ko spaza o bo kra jalo go tswetswe go sna notice o sa itse go diragalang go tsharakane
fela
jaanong e nngwe ke ke lebeletseng kgang e ka reng e gatelela batho ke e ya di-experience 3 years 5 years experience o e tsaka ya o tswang mo sekolong e bokete kore
bone Mr. Kaplan o tswa sekolong o e tsaya kae
a re gatele pele kgaitsadi yaka
a re lebogeng ausi o ratilwere o itlhele ore yena o re tliseditse tsa spane bona motšha re itse fela ga o bona o se o ratile o tshware pena le pampiri maara re mo lebogile re re salute hae mo diphaposing tsa gaso mo letsatsing la ka sheko
mo letsatsing la mabaneletse re seyo mme gone ke dumela gore tsotlhe di aperetsiamo
ke inele matsometsing
ana o itse ditokelo tsa gago na o itse ditshwanelo tsa gago re a boa